Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 19 Yakobo atahi wabo. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 34, icya 35 n'icya 37. Amaze kwambuka Yorodani, Yakobo asohora amahoro mu mudugudu wa Shekemu mu gihugu cy'i Kanani. Aho niho yaguze isambu yabambyemo ihema rye, ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. Yubakaho igicaniro. Aho niho yacukuye iriba ari ryo umuhungu wa Yakobo kandi umukiza yaje nyuma y'ibinyejana 17 kandi iruhande rwaryo. Ubwo yari yikinze izuba ryo ku manywa y'ihangu, niho umukiza yabwiriye abatangazwaga n'ibyo avuga ibya rya riba ry'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Yohana igice cya 4:1. Igihe Yakobo n'abahungu be bamaze i Shekemu cyaherutswe no kumena amaraso. Umukobwa umwe wo muri urwo rugo yari yononwe kandi yatewe agahinda, basaza be babiri bari bakoze icyaha cyo kwica. Umudugudu wose wari warimbuwe kandi abantu bari bishwe babahora igikorwa kinyuranyije n'amategeko cy'umusore umwe wahubutse. Intandaro y'ayo mahano ameze atyo ni igikorwa cy'umukobwa wa Yakobo wari wagiye kwifatanya n'abatarakoraga ibyo Imana ishaka. Ushakira umunezero mu batubaha Imana wese abararika ibishuko. Uburiganya Simeyoni na Lewi bakoresheje ngo bagirire nabi abantu b'i Shekemu cyari icyaha gikomeye cyane. Guhora kwabo kwateye Yakobo ubwoba bwinshi, kuko yaribwaga umutima bitewe n'uburiganya no kwica by'abahungu be. Aravuga ati, mumpagaritse umutima kuko mutumye nangwa urunuka na bene igihugu, kandi umubare wanjye ari muke. Bazaterana bose bantere, nanjye nzarimbukana n'inzu yanjye. Yakobo yumvise ibyo biteye isoni cyane. Ubugizi bwa nabi n'uburiganya byari mu mico y'abahungu be. Ibigirwamana no kubisenga byari byarashinze imizi mu bantu bo mu rugo rwe. Ubwo Yakobo yari ari mu kaga k'ibyo, Uwiteka yamutegetse gufata urugendo agana mu majyepfo akajya i Beteli. Atekereje aho hantu, uwo mukambwe ntiyibutse gusa inzozi yahagiriye z'abamarayika n'amasezerano y'imbabazi z'Imana, ahubwo yibutse n'indahiro yari yaraharahiriye avuga yuko Uwiteka akwiriye kuba Imana ye. Ubwo yiyemezaga yuko mbere yo kujya aho hantu hera inzu ye izabanza gukizwa ubwandu bwo gusenga ibigirwamana, ategeka bose ati, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure, mwambare imyenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli. Nanjye nzubakiraho igicaniro Imana yanyumviye ku munsi w'umubabaro wanjye kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Yakobo afite ibinezaneza byinshi asubira mu gitekerezo cy'uko yageze i Beteli ubwa mbere n'uko Uwiteka yamubonekeye mu nzozi nijoro. Umutima we wicisha bugufi, n'abana be nabo bakorerwamo n'imbaraga inesha. Yari yabateguje mu buryo bukwiriye kuzafatanya nawe kuramya Imana bageze i Beteli. Baha Yakobo imana z'abanyamahanga zose bari bafite n'impeta zari mu matwi yabo. Yakobo abihisha munsi y'igiti cyitwa umwera cyari hafi y'i Shekemu. Imana ituma abaturage b'icyo gihugu bagira ubwoba kugira ngo batazahirahira bahorera iyicwa ry'ab'i Shekemu. Abo bagenzi bageze i Beteli badahungabanye. Aho nanone niho Uwiteka yongeye kubonekera Yakobo akongera kumuvugururira amasezerano yari yaramusezeranyije. Kuva i Beteli kugana i Heburoni ni urugendo rw'iminsi 2 gusa, ariko rwateye Yakobo agahinda kenshi cyane Rasheli apfuye. Yari yaramutendeye imyaka 7 inshuro 2, kandi urukundo yari amufitiye rwatumye akora imirimo ikomeye. Urwo rukundo rwari rukomeye kandi ntirwigeze rucogora. Agiye gupfa, Rasheli abyara umuhungu wa kabiri. Maze umwuka ugiye guhera yita umwana Benoni, umwana w'umubabaro wanjye. Ariko se amwita Benyamini, umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo cyangwa imbaraga zanjye. Nuko Yakobo agerayo kwa se Isaka i Mamure, niho i Heburoni. Aho niho yagumye mu minsi iheruka y'ubugingo bwa se. Isaka we nubwo yari ashaje cyane kandi yarahumye, umuhungu we wari warabuze igihe kirekire cyane yamwitayeho amugirira n'impuhwe, bimubera ihumure mu myaka yari wenyine no mu bupfakazi. Yakobo na Esawu bahuriye aho se yari aryamye agiye gupfa. Mukuru we yari yarahindutse cyane. Yakobo ashimishijwe n'imigisha yaturutse ku Mana yari yaramuhesheje ubutware, aharira mukuru we umurage w'ubutunzi bwa se ari nawo murage wonyine Esawu yashakaga cyangwa yabonaga ko ari ingenzi. Batacyanganya uruhenu baratandukana, maze Esawu ajya ku musozi wa Seyiri. Imana ifite imigisha itarondoreka yari yarahaye Yakobo ubutunzi bw'isi kongera ku byiza yari yaraharaniye. Uko gutandukana wari umugambi w'Imana yari ifitiye Yakobo. Ubwo abo bavandimwe bari batandukanye cyane mu byerekeye imyizerere yabo y'idini, byari byiza yuko badatura hamwe. Esawu na Yakobo bombi bari bafite uburenganzira bwo kugendera mu mategeko y'Imana no kugirirwa neza nayo. Ariko abo bavandimwe bombi bagenderaga mu nzira zitandukanye kandi zakomeje gutandukana cyane. Ntabwo Imana ica urwa kibera ngo Esawu abure guhabwa imigisha y'agakiza. nta tora ry'agahato rihari uretse ry'umuntu ubwe yigirira rikaba ryamutera kurimbuka. Imana yashyize mu ijambo ryayo ibyangombwa umuntu wese yuzuza kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho kumvira amategeko yayo tubiheshejwe no kwizera Kristo. Imana yahisemo umuco uhuje n'amategeko yayo, kandi umuntu wese uzagera ku rugero rw'iby'Imana ishaka azinjira mu bwami bukomeye. Ku byerekeye agakiza umuntu azahabwa ku munsi w'imperuka, iryo ni ryo tora ryonyine rigaragarira mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese azakizwa nakorera agakiza ke bwite atinya kandi ahinda umushyitsi agafata intwaro akarwana intambara nziza yo kwizera. Yaratoranyijwe, ahora asenga, agashakashaka mu byanditswe byera, agahunga ibishuko, agahorana kwizera kandi akumvira ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Igeno ry'agakiza ni ry'ubuntu kuri bose, ingaruka nziza zaryo zizanezeza bemeye amabwiriza yatanzwe. Esawu yakerenkeje imigisha y'amasezerano kubwo guhitamo kwe bwite kwamutandukanyije n'ubwoko bw'Imana. Yakobo yahisemo umurage wo kwizera, yagerageje kuwubona akoresheje uburyarya, uburiganya n'ibinyoma, ariko Imana yemeye icyaha cye kugira ngo imugorore. Yakobo ntiyigeze ateshuka cyangwa ngo areke inzira yari yarahisemo. Uhereye rya joro yakiranaga, Yakobo yahindutse undi muntu, ntiyari akiyemera. Uhereye icyo gihe, aho kugira uburyarya n'ibinyoma mu mibereho ye, habaye kwiyoroshya n'ukuri. Imico mibi yakongokeye mu muriro w'itanura, izahabu nyayo iratunganywa, kugeza ubwo kwizera kwa Aburahamu na Isaka byagaragariye neza muri Yakobo. Icyaha cya Yakobo n'ingaruka zacyo byagaragaje ububi bwabyo mu mico y'abahungu be. Abo bahungu baje kugira amafuta akomeye cyane, ahabonetse ingaruka zo gushaka abagore benshi muri uwo muryango. Icyo cyaha kibi cyane kigenda gikamya amasoko y'urukundo kandi kigabanya imbaraga z'amasezerano y'ubumwe arusha ayandi yose kwera. Ishyari ry'ababyeyi benshi b'abagore ryazanye amakimbirane mu muryango, abana bakura batumvikana kandi badafite kwihanganira ubuyobozi. Imibereho ya se yijimishijwe n'inkeke n'agahinda. Hariho umwe ariko we wari ufite imico itandukanye n'iy'abandi cyane, umuhungu mukuru wa Rasheli, Yozefu wari ufite uburanga bwiza bwasaga nk'aho bugaragaza ubwiza bw'imbere mu mutima. Uwo musore wakiranukaga, wakundaga gukora kandi agahora anezerewe, yerekanaga umurava no gushikama. Yumviraga amategeko ya se kandi agakunda no kumvira Imana. Imico ye yaje kumutandukanya n'abandi bo muri Egiputa, kwitonda, kwiringirwa no kuba umunyakuri yari afite icyo gihe, kuko nyina yari yarapfuye arushaho gukunda se. Umutima wa Yakobo warundukiye muri uwo mwana we yabonye mu zabukuru. Yamukundaga birusha iby'abana be bose, ariko urwo rukundo rwaje kuvamo akaga n'umubabaro. Yakobo yarafuditse kuko yerekanye yuko yarutishaga Yozefu abandi bana, maze bigatera abandi bahungu b'ishyari. Yozefu agerageza kubibakuramo ku neza, ariko ahubwo birushaho kubongerera urwangano n'uburakari. Ntiyihanganira kubabona bacumura ku Mana, maze abibwira se. Bibabaza Yakobo cyane, maze abingingira kudateza izina ry'umugayo, kandi cyane cyane ababuza kugayisha Imana babitewe no kutita ku mategeko yayo muri ubwo buryo. Abo basore babonye yuko ububi bwabo bwamenyekanye, bagira isoni maze basa nk'abihannye, ariko imbere bahishira ibitekerezo byabo nyakuri, bigirwa bibi kurushaho n'uko byari byamenyekanye. Impano y'ikanzu y'igiciro cyinshi Yozefu yahawe na se yagirwaga n'abantu bakomeye, ibatera gukeka yuko se afite umugambi wo kurenga ku bana be bakuru, maze agaha ubutware umwana wa Rasheli. Umunsi umwe uwo muhungu ababwira iby'inzozi yari yarose. Twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Niko bene se bamubajije bafite uburakari bwinshi n'ishyari. Bidatinze arota izindi nzozi kandi na zarazibabwira. Izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubisa imbere. Isara mu cyaha aramubaza ati, ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Yakobo ababazwa n'uburyo cyashye Yozefu, ariko yizera yuko Uwiteka muhishurira ibizamubaho mu minsi izaza. Ubwo uwo muhungu yari ahagaze imbere ya bene se, uburanga bwe bwarabagiranishijwe n'umwuka w'Imana. Ntibashoboye guhisha ko bamwishimiye, ariko banze uko kwera kubashinja ibyaha byabo. Bene se bagombaga guhora bimuka bagashakisha urwuri rw'imikumbi yabo. Nyuma y'ibyo tumaze kuvuga bajya i Shekemu. Hashize igihe nta gakuru kabo, satangira kugira ubwoba ko baba batakiriho kubw'ubugome bagiriye abantu b'i Shekemu. Nuko rero yohereza Yozefu kubashaka. Iyo Yakobo amenya neza uko abahungu be banga Yozefu, ntiyajyaga kumuboherezaho wenyine. Umutima wa Yozefu wari wuzuye ibyishimo ubwo yatandukanaga na se, ariko ari umusaza ari n'umusore, ntawarose uko bizamera mbere y'uko bongera guhura. Yozefu ageze i Shekemu abura bene se n'imikumbi yabo. Abajije aho bari, bamubwira yuko bari i Dotani. Nuko arakomeza arihuta, ntiyita ku munaniro kubwo gushaka guhumuriza se no kubona bene se yari agikunda. Bene se bamubonera ku rugo yazaga basanga, ariko ntibigera batekereza iby'urugendo rurerure yari yagenzaza kubareba, iby'umunaniro n'inzara yari yagize, iby'uko yari yarabasabye kutamureba nabi no kumugirira urukundo rwa kivandimwe ngo bicogoze urwango rwabo. Babonye ikanzu yambaye yarayihawe na se, umujinya urabica. Dore Karosa araje. Ubwo ishyari no guhora nibyo byabakoreshaga. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa z'inkazi zaramuriye, tuzamenye inzozi ze uko zizaba. Ariko Rewubeni agira ubwoba bwo kwica mwene se, ahubwo avuga yuko amujugunya mu rwobo ari muzima akazapfiramo. Ariko yari yiyubikije kuzamukuramo rwihishwa akamusubiza kwa se. Amaze kubemeza inama ye, Rewubeni arigendera kugira ngo imigambi ye mvakuri itamenyekana. Yosefu arakomeza araza nta kiba akeka. Ariko aho kumuramutsa nk'uko yibwiraga, arumirwa abonye uko bamurebanaga umujinya no kwihimura. Baramufata bamwambura ikanzu ye. Ubwo bamutukaga banamutera ubwoba, abona yuko bagiye kumwica. Arabinginga ariko ntibamwitaho. Abo bagabo bari basaze bamukururana umujinya, bamujyana ku rwobo rurerure, maze bamujugunyamo, bamusigamo kugira ngo azapfiremo. Hashize umwanya muto babona bagenzi babasanga. Abo bagenzi bari Abishimayeli bajyanye ibicuruzwa muri Egiputa. Noneho Yuda baha igitekerezo cyo kugurisha mwene se aho kumusiga ngo apfiraho. Yajyaga kuba baviriye aho, kandi amaraso ye ntababeho, kuko ari mwene data tukabakara kamwe. Bose baremera maze bahera ko bamukura muri urwo rwobo. Akibona abo bacuruzi ahera akamenya ukuri kwabyo. Kuba umugurano nibyo byari bibi kurusha gupfa. Agira ubwoba maze ahendahenda bene se umwe umwe, ariko baranga. Bamwe bamugirira impuhwe, ariko kandi bose babona yuko batagifite igaruriro. Yosefu yajyaga kubarega kuri se, banangira imitima ngo batumva guhendahenda kwe, maze bamugura n'abacuruzi b'abapagani. Hanyuma abo bacuruzi bakomeza urugendo rwabo bararenga. Rewubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo. Bamubwira uko byagenze, yemera gufatanya nabo guhishira icyo cyaha. Nuko bica isekurume y'ihene, binika ikanzu ya Yosefu mu maraso yayo, maze bayoherereza se, bamubwira yuko bayitoraguye mu gasozi. None umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa atariyo? Ntibari bazi uko bari bubigenze kubw'ako gahinda kamena umutima n'umubabaro uterwa no kwiheba babonye. Aravuga ati, ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Nta gushidikanya Yosefu yatanyaguwe nayo. Abahungu be n'abakobwa be bagerageza kumuhoza, ariko ntibyagira icyo bimara. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ikigunira, amara iminsi myinshi yiraburiye umwana we. Araboroga ati, nzarinda nsanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Abo basore bafite ubwoba ku bw'ibyo bari bakoze, kandi nanone batinya yuko se azabatonganya. Bakomeza guhisha icyo cyaha cyabo mu mitima yabo, icyaha nabo ubwabo babonaga gikomeye cyane.